Bahlale bethetha kodwa wena bambelela ungalahlithemba. Thank you. Troy, Nangulo Troy, Nangulo Troy, Nangulo Troy.
Danger, shy, and sad.